Kama gari yangu kiguza unapigwa vibare. Miuki niguza je, niko na gengu moroto kipera uyole. Wapi misina se, nina demi yako memtumia Ferrari. Akabai jaba nishikishe, baroda kwa boda ni ngumu tulale ni masto alipendo wapitishe. Iyo mafta ikuje kiwa total, juhi ganje inaga my emotions. Tukifanya tunafanya hadi soma, nze tomba serikali wanatulia watoto. CBD imekuwa kama Gaza, Islando imebadilika imekuwa Potmo. Wanasimamisha lori za marijuana, na huku mabareta zinapita na mkoko. Guza umba ndo jue mwenyewe, kosa ganji ndo jue fala ni wewe. Unaenda kazi unarudi bila eni, mpaka zishiki na bidi ni teme. Straight to your face, kwani mimi nitaka uni trace. Bangi zangu zote ni mezilesi, magwangi wangu wote hu relate. Siwezi regret. Akili ni Benz, 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 Benz. Gari ni Benz, 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 Benz. Demi yangu ni bad, 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 bad. Nifanyia gang, 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 gang.
Guzi mbo ndo tujue mwenyewe, guzi mbo ndo tujue mwenyewe, guzi mbo ndo tujue mwenyewe, guzi mbo ndo tujue mwenyewe. Still I'm standing on my business, still I'm standing on my business. Guzi mbo ndo tujue mwenyewe, guzi mbo ndo tujue mwenyewe. Guzi mbo ndo tujue mwenyewe, guzi mbo ndo tujue mwenyewe, guzi mbo ndo tujue mwenyewe, guzi mbo ndo tujue mwenyewe. Still I'm standing on my business, still I'm standing on my business. Guzi mbo ndo tujue mwenyewe, guzi mbo ndo tujue mwenyewe. Nani? To fight, tujue nani atake kuja matanga ya nani. Touch my dog, uambiwe mwenyewe ni mtu wa marimari. Nishai dozi, and to chichat for sure. Jail time, dem a kinipa do. I'm not into non-profit organization. Kia gas kwa Justin Slasia. Takisi ya sasa Salasia. Kukutoke tics uzo na TikTok. Jikitaka nyingi ya sina tuzo. Ni, niliwa pika bini, sema meko. Just like a haircut, I was a god. Just like a haircut, now niko na kitu mzuri.
Wow.
Niko na kitu mzuri.
Ouch.
Niko na kitu mzuri.
Oh.
Niko na kitu mzuri. I heard that talking stage. The boyfriend that came but don't talk but I'm a saucy. MMBK tunakuja na chumvi sukari na Royco na saucy.
Hiyo pose ndo kazi. My mind is on my bands, 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 bands. Mada sijali working. Blame, 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 blame. Yeah, 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 yeah.
Guzi ndo kazi, yuchiro. Guzi mbo ndo tujue mwenyewe, guzi mbo ndo tujue mwenyewe, guzi mbo ndo tujue mwenyewe, guzi mbo ndo tujue mwenyewe. Still I'm standing on my business, still I'm standing on my business. Guzi mbo ndo tujue mwenyewe, 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 guzi mbo ndo tujue mwenyewe. Still I'm standing on my business, still I'm standing on my business. Guzi mbo ndo tujue mwenyewe, 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 guzi mbo ndo tujue mwenyewe. Still I'm standing on my business, still I'm standing on my business. Guzi mbo ndo tujue mwenyewe, 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 guzi mbo ndo tujue mwenyewe. Still I'm standing on my business, still I'm standing on my business. Guzi mbo ndo tujue mwenyewe, guzi mbo ndo tujue mwenyewe.